yobiyaɓeɓe nowtiri ke oɗo ñalawma o tutoyde hakke capanɗe joyyi leɗɗe to nokku institut des jeunes aveugles. Fanda muɗum e wi landinimɓe ɗum ɓe yo hadde wulare sattude mbawde wadde hello e cellal yobiyaɓeɓe. Keɗɗana Mohamed Konimba Koulibaly o jogko hoorejo fedde leydi Mali humaninde haybugol yobiyaɓeɓe. Nelal min jiɗi yurtinde yimɓe banggal oɗo ñalawma hertanaɗo tutugol leɗɗe, saabi so leɗɗe kewi tan wulare nange ɓuytoto. Donnoɗi hisan en e wulare nange toɓa ɗum heewan fay goto dulla wiide wulare sattude na jogui kuteji sanne. E wi Mohamed Konimba Koulibaly yubiyaɓe ɓe jiiɗaka sanne, hewɓe mabɓe na kettina sere. E wimako alhaali kulle ɗe jaati latto sababu e mbawata hinnade kulentereji kewɗi ɗe min jiɗɗi wadde batte hoyfugol guri terɗe amen, maɗum batte famɗere jiile amen, saabi guite amen ɓuttuɗe ɗe. Banggal ɓamgol amen e rewɓeɓe ɗum ana famɗi yimɓele jiɗuɓe hokkude ɓiɓɓe rewɓe mabɓe yimɓe yubiyaɓe. Rewɓe yubiyaɓe ɗum noon ko noon ana tiiɗi ɓe bisime e ley galleji. Tialaji goɗɗi ɗi jogui ɓeɗo yubiyaɓe ɓe yo wara horoji e yangol gaɗatedi fewde e mabɓe. Ɗum woni ko woyti Mahim Koyta, kanko secrétaire général fedde leydi Mali humaninde haybigol yubiyaɓe ɓe. Mijoji kewɗi ne fawi dow kabar yubiyaɓe, so won kollitiɓe ɓe latto sababu keɓal jaam woɓɓe ka kolliti bone tan ɓe sawminta e hakkille heɓa ɗum sukun mabɓe yettade hoore mabɓe ko nande muɗum ne mbawi laata e sababu keɓal jawdi. Hon ɗiɗo mijoji ko nande muɗum tan fawata dow amen. E ley bamako ɗo yimɓele hewɓe na metta batte bonodaji gratere fewde e ɓeɗo yubiyaɓe ɓe, batte torraji gratere fewde e yubiyaɓe ɓe. Eɓe darra keƴaɓe laamu leydi Mali yaltinde sariyaji haɗoji ɗiɗo bonodaji ga leydi Mali. Golloɓe ɗiɗo bonodaji ɓe tan mbawata yiddi hono ɗiɗo golleji ɗi. E hakkilo amin kay hono ɗiɗo golleji ɗi na harmi, saabi yubiyaɓe ɓe yuɓɓiɓe adama noon. Ana hani dabareji kuncina hoore yalla hono ɗiɗo golleji ɗi na kaɗɗe. Fadde ngulɗo sariyawol huncina hoore fedde leydi Mali humaninde haybugol yubiyaɓe na darda laamunkoɓe ɓe fiide dabare no yawri yalla l'hôpital humaniɗo yubiyaɓe ɓe na fuɗɗa golle.
Ngoyo noddaga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum.